City.
Here's another one. Here's another one.
Oh, nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Kila siku na furaha na siku ya mazongi. Kila siku ni sherehe toka siku ni kuoe. Nimeanza gym na go pata kwa kibonge. Misosi unaoni pasta iko na popote. Kifurau na ni pasta kikompea. Ule tamu na ni pasta kikushare. Kuna mengine na ni pasta kikuongea. Ndo mana jingo kisema umana potesea. Nyumba kubwa enye rabila wageni. Tukigombana nye situateni. Wala sokesi kesho tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na 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 siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na mida.
Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi. Squeezy hata bata tena sieni. Mapenzi ni menge dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sio yataka nisha umizwa nisha sahau. Kauna bisha ntakualika in my house. Utanikuta kwenye garden nacheza na watoto. Kuna washkaji, tunakunywa loko. Tukikumbuka mbali tumetoka sikitoto. Tuna miakela bado mapenzi moto moto. Nyumba kubwa enye rabila wageni. Tukigombana nye situateni. Wala sokesi kesho tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na 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 siwezi kuishi kawaida. Squeeze na kuenda na mida.
Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Oh nah. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah yeah, oh yeah yeah.
Squeezy kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi.
Oh yeah yeah.
Eti nimechange.
Oh yeah.
Squeezy hata bata tena sieni.
Oh yeah.
Mapenzi ni menge nina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sio yataka nisha umizwa nisha sahau.
Kauna bisha takualika in my house.
Yeah. Kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeezy sina tena mambo mengi.
Oh yeah yeah.
Eti nimechange.
Oh yeah.
Squeezy hata bata tena sieni.
Oh yeah yeah.
Here's another one. Five now.